na matiti ya ng'ombe.
Nzome.
Wewe unajua ndani kuti.
Na ngiri.
Ngiri baba.
Goate.
We're on again.
Okay, on you go.
Punda milia.
Hellea. Ah, mosina nene la nyamani kenyang.
Yes, I did, but you can tell them that she also has a soft voice.
Anasema kama wewe una sauti dako pia kama yeye.
Sauti yake ni sauti nua.
I'm having to get closer and closer to her.
I'm not sure. Ajo.
Nyoro ni nyama
ya ndani kule kama ni nini?
Ndani ya tumbo.
Ndani ya tumbo.
Nyoro. Na nzi?
Henta.
Natura?
Homome.
Na guruba? Guruba.
Gurubi.
Na tena?
Gurubi.
Niyo like aina ya mjusi. Na mjusi mwingine ana madoa doa.
Banki ya ngoma.
Na
ajume.
Na utitiri ama ndodo anaka
ita.
The kids being too loud?
No, that's fine.
Okay. Na yule nyonkolo.
Nyonkolo.
Ana miguu mingi. Na mbu.
Onane. Lafa na hapa.
Na kipopo ama nondo kuna kama kipepeo lakini ndogo.
Obo boe.
Na tatu
ni
Neno. Na aini nyingine ya nyoka
hashiada.
Na siafu.
Oi.
We just doing tena.
Neno.
Again.
Tena.
Oi.
Na coffee ni nini? Aina ya siafu ni nini?
Ile tunki.
Coffee? Sio. Coffee. Nimeandika coffee ni siafu.
Oi.
Okay, we just had that one, I guess.
Hata mungana kusadi.
Na.
Para ko.
Ile ndudu tunki.
Tunki.
Tsunki.
Tsunki.
Tsunki. Na yule mdudu ndege wanaofuata ng'ombe wanakula.
Mateko kumamo maduva jeko tipene mabene jeko utua majeko karaka.
Untaa.
Untaa. Untaa.
Ayua.
Untaa.
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 Untaa. Tena?
Untaa.
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 Tuliona. Na ini ya mjusi anaitwa Nimperekete.
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 Nimperekete. Kwa nini unasema Nimperekete na unasema Kamperekete?
Yani hiyo hiyo moja tu.
Moja tu. Na Chirimale.
Chirimale.
Chirimale. Nena.
Chirimale.
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 Nena.
Chirimale.
Tena.
Chirimale.
Chirimale.
Chirimale. Na mchwa?
Para.
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 Hone.
Na kobe?
Kobe.
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 Kobe. Na dorowan?
Dorowani.
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 Dorowani. Ni aini ya nyuki ndi. Na himma?
Himma.
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 Sasa himma.
Himma
si hongo na ve.